Brian Ways. My girl is sexy, and what she see, money, damn.
Yeah, man.
Ways all over. Sendichito ndaba, miaka jajiswaza kusabo ndaba. Kunjogeza na binji ndaba, sivuga mitima, mvuga matu. Wana senti, uvuga mtima kwangi. Tewe menyambu mpwana, kwebala bando mkusomele namba. Zuno mwana, omuvili kwa feza, ono feza.
Say